bekingane zethu asikwazi nokushikila lokhu ukuphenya ukuphosha isiphenyo nobuntwana bayo Jalo, love and tummy, a pale must go to a home.
NinjaPhoenix.com.